on the record.
London, 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 London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shere ni meja tumekujadi na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndorende tunarogadi wakamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama gedandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, hey, deku jiponyo.
Kadem kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Pesa sabuni ya roho inafanya nini kwa mbash na wekea minyoo na kata maji kino. Mapenzi mwanga dingo nyoka irudi kwa shimo. Luku ni fly dingo inapiga simple stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu za manki hapa sitani.
Haka kadem kazuri joka kovero. Kisham sham kinyam kitam tam. Shuka nangeo sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Niaje msupa.
Niaje.
Niko na talent.
Kagani.
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mind.
Okay, keti chini, geuka hivi, wachanchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mpike block, tupike sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Nda kutoa stress na nikupunguzie nyege.
Akademi kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi menda taka pedo. Dem ni kafupi kana penda magendo. Ngoma ni kaliuliza makurutu ganga. Nimebaki shangwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo.